Mugace ko mugare w'umunsi rero uyu munsi turanyarukira mu muziki aho rero tujye kureba icyamamare mu muziki wa Afrika mwamenye ku izina rya Angelique Kidjo. Uyu nguyu akaba ari umuririmbyi, umwanditsi ndetse n'umucuranzi. Aho yavutse rero muri 1960 ahitwa Uda, ahangaha rero akaba ari mu gihugu cya Benin, cyane ko yavutse no mu muryango w'abanyemano bakina cyangwa se bakora ibintu byo gukina filme, théâtre, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu muririmbyi rero aririmba injyana zigiye zitandukanye, harimo afropop, harimo rumba yo muri Congo, jazz, gospel ndetse n'izindi njyana nyinshi. Igitangaje kuri we ni uko nyine kuri ubu ngubu nyine ngashobora rwose kuvuga indimi zigera muri 5 nta kibazo afite. Ku myaka 6 rero nibwo yatangiye gukina, ubwo yakinaga mu itsinda rikina ikinamico nyina yabagamo, hanyuma atangira kuririmba no kubyina na ku ishuri cyangwa se mu itorero ry'ikigo yigagaho. Twababwira rero ko indirimbo ya Miriam Makeba yasubiyemo ariyo yaje gutuma uyu muhanzi amenyekana cyane mu ruhando mpuzamahanga. Rero yaje gutangira gukora indirimbo ze bituma agenda abona n'amahirwe yo kuzenguruka Afrika y'Iburengerazuba mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka rero tuzakurikire agace ka kabiri k'amateka ye kuwa 6 ukurikira.